out. Zed push out.
Need in my phone so OT sending a quantity. Quang. What in my ango ake I could say it. Moyo. A bambo wanga ni mafuna ntawa honanso alindu moyo ena mtima umalila bemuka kumbukira maremu ama ivanu makolo ena amalila muka kumbukira mwana wawo adatokola ena tikula kalaka one time titango kumananso ndi my best friends inde maremba atikuli moyo wina wamuya ya kumwa mbako kumanga tindi zoteka tikamata pita akati chingamire tikamata pita akati chingamire otitiwa tikamata pita akati chingamire apale rat tikamata pita akati chingamire. Pamene atati ndimo kumbukila kuwakanisila pena ndi malila pamene koko ndi manza waona atafana kolona wapo pititidai mafunzo muntima popanda mayango kodi ndinende kandili ndi mafunzo popanda mayango kodi mayango anga ali kuserikwa moyo Nisa da lake lake po Atango mwona nso wena wache Alinde moyo Chikamata pita Akati chingamire Chikamata pita Akati chingamire Chikamata pita Akati chingamire Habale vati Chikamata pita Chika una neto Da pare ati.
Salvation. Respect the one and only Almighty God Jehovah.